Let's go.
Kuna kihali flani mwaza kuna hisi kama kibari. Kuna kihali flani mwaza kuna hisi kama kibaridi mwaza kuna hisi. Mapenzi tu mwaza kuna hisi. Mapenzi tu nimepaga wa hamju ya kila marana nifanya silali na muwaza yeye tu.
Baby mimi ya patabani
wewe tana kimepasa da larabisi.
It's DJ Deno.
Mwenye kisura cha upole, rangi yake ya chokole. Mwenye kisura cha upole, rangi yake. Hii dunia imempenda mmoja.
This been teacher.
Hizi hisia nitakwambia wacha. I miss you. Nipende sana minataka wale warusema gongo tania cha wanune. Tupendane yani mpaka wale wanosubili tuwatane wachunde. Acha wakai vikao wamalize waganga. Yana washinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga. Uone tasura za upaya pa. Wana nitaka misoteki na kutaka wetu. Wakinifata na kimbia na kufata wetu. Asa ukitaka minili omuwa wetu. Ama nitoke darani niseme I love you. I love you. I love you. I love you.
Follow on Facebook and Instagram at DJ Deno for refreshing all time hits.
Dagukunda, je t'aime. Te amo, te quiero, ya es credai. Honey, es libedish la cupenda. Kila siku nkikuona nakuona mpya. Kila siku nkikuona nakuona we mzuri wewe. Kila mara yako wewe naonata. Apa bado namuomba Mungu wa mwisho ni wewe. Wana nitaka misho teki na kutaka wewe eh. Wakinifata na kimbia mio na kutaka wewe tu. Ata ukitaka minilie utamua wewe tu. Ata ukitaka together nini tangaze ya kwamba I love you. Oh, I love you too.
Everybody wanna board your boat.
Oh, girl, you should like the diamond. Oh, my baby.
My baby's so original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's so original, not photocopy. All the snobbodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy.
The only
original copy. She's a fashionista, and she's a star. She's not even on social media, but she's a star.
Yeah, 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 yeah.
the way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy.
Oh baby, only you matter. No matter what they say or do, only you matter. I'm so alive, yeah. I copy you. Call even your haters. I copy you. My baby's so original, not photocopy. Even the elders, all of them are copy. My baby's so original, not photocopy. All these nobodies and somebody's a copy. Baby's only G, she don't copy. The only original copy. She's a fashionista and she's a star. Even on social media, but she's a strong. The way you talk, original. The way you smile, you don't copy. The way you dance, original. The way you walk, you don't copy.
Baby, when you tam tam, moyo wangu umefanya zam zam. Kama karu na kuruma vroom vroom. Na kwa mapenzi galo menifanya.
Oh baby, no. I really love you when you already know. Oh baby, no. I really love you when you already know. Oh baby, no. I really love you when you already know.
Tupoteze wakati roki nilalia. Siku inapita ikienda wapi, kasija kupigia. Ukini hitaji minta kosaje nafasi, sema takukujia. I've been asking God for you. Nilifunga none mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Love ka hits ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly forever is not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat.
Na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire, we nipedawa. Mima utu tisijele.
Oh my love.
hasira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza, yote sababu ya upendo. Bilibili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa, nachanganywa na haya mara shidani. Nimekulia bizini shidani, baby ruko moyoni.
Tumefunga ndoa tumeza watoto, basi newe kweri shawa kwa uwezo wake Mola. Auntie, auntie, yeah. When you touch me, yeah. All I can see is your love. Put it on me, what your body. Oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, yeah. When you touch me, yeah. All I can see is your love. Oh, you're not seeing, now I see, now I'm moving.
Toke hata mara moja, akili ni mwangu. O mara moja.
The DJ who's got that party turned to a crime scene, because the ladies boys have been fighting all over him.
Mm-hmm. Oh, na na na. Si unitoke hata mara moja. Akilini mwangu. Oh, mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi how I feel. Nitasema mi.
It's DJ Deno, the spin teacher, straight out of Full Vibes Entertainment.
Full Vibes Entertainment.
Oh, na vitu vyako vina changanya. Oh, unigusapo kuisha mwenzio. Oh, you are maginito na nivuta hapo, utanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Na feel na ile ya juu, na ba juu,
Vibes Entertainment. Hala on 0719-341-720.
Mapenzi tu nimepaga mjuu, ya kila mara ananifanya silali, na muwaza yeye tu, anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu, sema uzuri ananipaga asali, mina ilamba tu, na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, hata akinuna, bado napendeza mchuma. Mkimuona nani chuna, msini yone euruma, chaptuliwa na mtu, utu yake chuma. Basi mwameni na mpena, sawa, 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 mwameni na mpena. Sina akili ya kuchange ya idea, apo apo nime mnangania, apo apo nime shikilia, na visa koro kwinyo mtaumia. Na kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, hata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona nani chuna, msini yone uruma, chaptuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwameni na mpena, sawa, 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 mwameni na mpena. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
Aba,
yeah, yeah,
yeah. Aba,
na nipenda, nikinuna nuna, ananipembeleza.
Facebook and Instagram at DJ Techno for refreshing all-time hits.
Kinywa maji, ananiona kwenye glasi, na misamaki ya no maji. Nampatia, nampati. Mimu nyewe siwezi kula, ani chakula hakipiti. Hata nikikunwa maji, ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi, ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Hey, na kama sio yeye, ni wapi angepata faraja, minajiuliza. Hey,
mfano we mzuri wa sura na roho na njema tabia ya kunyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka ndege wangu ha, si mrefu, si mfupi si mweupe, si mweusi rangi yake ni ya katikati kasema kwangu afurukuti kwingine anaogopa nuksi mini wake milele aniachi no mana nampenda, mpenda kijana mmoja nani amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ugopa ugopa kwa jina na muifati
yes, 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 yes.
Sige kuninyakulia
yes, yes, yes.
Kipenzi changu jamani
yes, yes.
Najua, najua roho zinawauma ampendi kuona mwenzenu na nawiri najua mwenzenu najua mwakesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika ainifiki mikosi mola ndo mpati nyongo mtazi tapita mchomwe jua la utosi keshe ni kunjaki wezenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji unapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi simtu wa magazeti wala peji za udaku ilo mkae mjue hata kitaki mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msijisumbue kumsaji saki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ugopa ugopa kwa jina na muhifadhi
yes, yes.
Sige kuninyakulia
yes, yes.
Kipenzi
kaje
kuniharibi
yes,
DJ Techno.
Chumvi yenye ladha yake nikukose nilale nja daktari mwenye tiba zake usiniache na majera marashi yenye harufu yake nikukose nipati uvundo ndege mwenye rangi yake
pote kosera tamu kama chokoleti laini sema supageti kipendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi tamu kama chokoleti laini sema supageti kipendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukuwa chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukuwa chando siwezi. Acha watu seme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kuchi kuchi. Hata wanifunge minyoro, uko bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukuwa chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukuwa chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, bingo bango, bingo bango, lingo, 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 lingo.
Bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli ino ni uma kila nyeki kumbuku sitafutani. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina. Nono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefuni. Sipendi tuchukiane. Na ugua kila nikikumbuka zamani.
kufika kwako. Nanibidi nishame, nipo nipo ne. Pale ulipo, baby, nipe location nisoke, nije nikuone. Ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video calls hata mda ukipata. Nitafurahi nikikuona mwanadada. You're my angel, my queen. Unachotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai. Uwendo, my queen. Unachotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. No, nipa Michigan, I miss you. Yeah. Naku mishivi by a day. Yeah. I miss you, baby. Yeah. Naku mishivi by a day. Oh, yeah.
It's DJ Deno, the spin teacher, straight out of Full Vibes Entertainment.
Utani utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi upaka unanitesha, baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm my angel, my queen. Unachotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai. Uwendo, my queen. Unachotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya day.
Oh, na machozi pia. Si unasikia kulia lia ndo nachokiofia. Kama ushanigonga basi nione huruma usiongeze kiara. Oh na na na, uwepo wako mimi mwenzako na enjoy. Oh na na na, yani kwako nyanga nyanga niko hii. Oh na na na, ni kwako sisemi siko hii. Oh na na na, si unajua moyo mwangu kwako umeka ka ka oweo. Kila ukidunda pa 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 oweo, owe ndo naikuwaza ka 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 oweo. Waniwezaga you done make me sing baby
tena bye bye. Chunga majaribu yapo ya kwepeki. Funga tuleki yapo siwe feki. Isije kwa adhabu na dhihaki. Wapita weka sura niambie eh. Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae. Mama umekiweza ah, ah. Iki kifimbo cheza ah, ah. Ha, umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele. Sije nkakika badai. Ono navyo nipeza ah, ah. Nasi tunapendeza ah, ah. Mana icho kiunomu ah, ah, ah. Iyo mikunomu ah, ah. Wengine mwenzako sidani ah, ah, ah. Icho kiunomu ah, ah, ah. Icho kiunomu oh, 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 oh. Iyo mikunomu ah, ah. Wengine mwenzako sidani ah, ah, ah. Iyo mikunomu
ah, ah, ah.
Mama choki uno ah. Kama umefunga mota unanipeleka peleka puti. Na sina cha kusema moyo ulivo usokota. Unanipandisha unashushi. Tambua ya hivizo bega likangwi na nikaliwa kwa wacho kunumiza baby chondo sineche wana mwiwa. Nisike kajuta kukupata. Juwa kinyate takweta liweza kuna nipa mashaka. Juwa kwenye mapeza kuna utasini ona. Jokulinde kaboti kati. Nikwite betu nitedati. Yapo kidogo pokea sawati. Chonda singi peredi kati mama. Ukinyona mpinsi manania kwa jili ya mapeza yako si shangai. Mana umeniweza mama. Nyuma mpya wapweza ah, ah. Yani mezidisha sifa nume nikuleza. Ukinyata sijanga tutapata. Sitaki kukupoteza mama. Pelezo ni makengeza ah, ah. Mana icho kiuno iyo mikuno. Mwengine kupata sisani. Icho kiuno. Icho kiuno.
Iyo kiuno. Mwengine weza kusisani.
acha nikipakasa.
Mana penzi lako dako.
Sumeni kwasha wapambe wa nyamaza.
Umenishika moyoni.
Tena kwa kila kitu, oh my. Umesha zipa wa mwani. Pale walipochana, oh my. Domana kwako mina deka.
Weni asali minyuki, acha nikungate ngate. Ata nikupe polisi ruki, na usiku nikuote.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mapusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakungwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mapusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakungwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
They say he's only known to have the best of the best video mixes that anyone can wish to see.
Na kwako nimeza mamazimu. Na kukupata sola isi mweza koloman. Staki kumes. Na penzi lako sola isi toki posti miseme. Nita comment. Doma na natamba. Kamoyo kana siriku. Kapole tuliko mofa. Kwako mibora. Nipeleke moto. Vilo nataka. Nipe kama nataka. Baby umenipata.
Weni asali minyuki, acha nikungate ngate. Ata nikupe polisi ruki, na usiku nikuote.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mabusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakungwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mabusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakungwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Feeling that I'm feeling, it's too much. I see future, life with you. so brighter. Nakupenda sana, you know that. I'll die for you. Oh, sweetheart, life with you is so sweeter. Nakupenda sana, you know that. Nakupenda sana, you know that.
I can give you more, baby.
like the way you touch me. I like the way you want me. Hey, Nisha formula, when's I come in love? Would you marry me? Hey, Nisha formula, when's I come in love?